Yebo 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 mthwakazi omuhle olibulisayo nguMikeove umsakazi weStudio 7. Ngiyalinxusa lonke ukuthi lithumeze ama voice note kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012026192077, inombolo njalo 0012026192077, ukuze imbono yenu izwakale emsakazweni weStudio 7. Bakwethu, lingakhuthwa yileli thuba elihle kangaka. Walala, wasala.